Blog Talk Radio.
Amma jambere ababwira Amma jambere abatoza Amma jambere Ndabaramukije rubyiruko baramukije mugira amahoro barumuna bacu Rwanda rw'ejo mugira Rwanda rwababyaye rubyiruko ejo nzamera nte ejo nzatungwa n'iki ku butaka bubari ingume ku ishuri ry'ubu ribona umugabo ko nuribonye zitagitsirika inzara ku bucuruzi butisukirwa amashyirahamwe yanga katunanira inzira y'amajyambere zabiyihe imibereho ye izashoboka ite amajyambere ababwira amajyambere abatoza Gomeka tukwigenga ku mafaranga samakote na karuvati tukwigana abanyamahanga televiziyo samamodoka tumurundo w'amafaranga Amajambere duhora tuvuga Amajambere duhora duharanira Ni kagatambwe kaburi munsi kaburi kwezi kaburi mwaka gahunga ubuzima kaganibungu Inzira zayo zifite ingeri nyinshi Inyuga yose n'ubukorikori Ubuyenzi bwiyuguruye ukadutunga Ukanasagurira amasoko Inganda nziza gahoro gahoro Ubujiji kuberwa n'umuco w'umurimo ubutabera mu gihugu ndetse n'amahoro muri Rwanda amajyambere ababwira amajyambere abatoza Amajyambere n'urugendo rugamije kurushaho kumererwa neza mu mibereho yacu ya buri munsi ibibatanya musangire ingenzi kandi byiza bimuvugurure koperative ariko cyane cyane mwivugurure ubwanyu mwisunge kumitire kibashyigikire urubyiruko gutura neza abatoza hamwe no kwita ku bidukikije mubiharanire udacogora amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere ibimbabwiye bivuga mbikuye ku mutima n'akanama kakivandimwe cyo nimukomere ku bunyarwanda mizero y'igihugu amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere
amajyambere bababwira amajyambere babatoza arakoze cyane Masabo Nyangezi ayo majyambere agirwa n'ikintu cyitwa ingengo y'imari yerekana iterambere ingengo y'imari ni igikoresho gikomeye cy'iterambere iyi sanabi iterambere riba ritaratunganye riba ritanashoboka urebye nyine ishusho yayo ndetse kandi imyenda iyo ikura cyane iyo igihugu kiroha mu myenda kugira ngo kibashe kuziba icyo cy'ingengo y'imari ayo majyambere bigaragara ko atagenze neza kuko ahari amajyambere haba hari n'ubukungu bumeze neza ubukungu mu by'ukuri butarangwa n'ibyuho byinshi amajyambere nk'uko Masabo yabwira urwo rubyiruko ni byiza cyane ariko rero ingorane u Rwanda rufite muri kino gihe n'imyenda myinshi cyane igihugu kiroshyemo kandi gikomeje kwirohamo bityo ejo hazaza h'urwo rubyiruko u Rwanda rw'ejo hakaba rwose hijimye radiyo ihurijwe ry'uwihuriro rishya niyo ari nisivugira i Washington DC dufite saa kumi z'amanywa n'iminota umunani isaza Washington DC saa yine z'ijoro n'iminota umunani isaha za Kigali Bruxelles na Paris saa tatu z'ijoro n'iminota umunani saa za London turi ku cyumweru tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu 2017 bakunze ba radiyo ihuriro by'umwihariko b'ikiganiro ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ikiganiro ubundi twari twarageneye umunsi wo kwa kane tukaba tutagiherutse bakunze rero icyo kiganiro ubungubu noneho uno munsi udasanzwe ku cyumweru tugiye kukibagezaho ku munsi nyine udasanzwe kubera ko tutari duherutse muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuhuje rwose n'urukumbuzi rwinshi muri kino kiganiro ku bakunzi bacyo wenda badakurikira ibindi nk'uko bamwe mwabashije rero kubisoma ku rubuga rwa radiyo yanyu kino kiganiro twagihaye inyito igira iti FMI IMF ikigega cy'isi yagaragaje ko imyenda y'u Rwanda rufite iriho yiyongera cyane twateganyije mu by'ukuri kubafasha gusesengura inyandiko yasohotse ejo bundi tariki ya 15 z'ukwa gatanu 2017 no kuva kwa shize iminsi 13 gusa. Inyandiko yasohotse mu kinyamakuru Museke, ikaba yasohotse kuri ino nyito: imyenda y'u Rwanda igeze kuri 45% bya GDP, no kuvuga umusaruro mbumbe w'igihugu. Ariko Ministre Gatete ati nta mpungenge biteye rwose. Iyo ni inyito y'iyo nyandiko yasohotse ku itariki ya 15 za kuno kuri mu kuva kwashize iminsi 13 gusa. Nyisubiremo iyo nyito: imyenda y'u Rwanda igeze kuri 45% bya GDP. Ministre Gatete ati nta mpungenge biteye. Umutwe w'iyo nyandiko ugizwe na zino nteruro. Umutwe wa zino nyandiko nyine umunsi byasohotse ni nako bikinameze n'uno munsi, kuko iyo nyandiko yacyaboneka ku rubuga rwa internet. Umutwe rero ugeze na zino nteruro: IMF yagaragaje ko imyenda u Rwanda rufite iri kwiyongera cyane. IMF iti turakomeza gucungira hafi. U Rwanda ruti nta mpungenge. Murumva ko rwose uwo munyamakuru w'Umuseke, reka nshake izina rye, ni umunyamakuru witwa Venuste Kamanzi. Yakoze uko ashoboye kose rwose kugira ngo abe umunyamakuru nyine atange inkuru uko zimeze, uko yazibwiwe na IMF, uko nyine IMF yabivuze irangije urugendo nk'uko tugiye gusoma iyo nyandiko. Turibaza rero muri kino kiganiro tutese koko imyenda y'u Rwanda ni 45% by'umusaruro mbumbe w'igihugu cyangwa birenze uwo mubare. Twongeye twibaze tunisubiza mu biganiro bishize twagiye tubivuga, ariko tugomba kubisubiramo, tugomba kubigaruka buri gihe. Twongeye twibaze tuti ni gute iyo myenda itatera impungenge leta y'agatsiko? Kuba ikigega cy'imari cy'isi IMF FMI kitabibona kimwe na leta y'agatsiko bifite izihe ngaruka? Imvugo y'icyo kigega cy'imari cy'isi cy'imari turakomeza gucungira hafi isobanuye iki? Turakomeza gucungira hafi. Icyo kigega cy'imari gifite ububasha bumeze gute bwo gucungira hafi? Ikindi cyo mu gihe gicungira hafi kikabona ko bimeze nabi, kibigenza gute? Imyenda leta y'agatsiko ikomeje kurunda mu Banyarwanda ifatwa hanini hagamije kuziba icyuho cy'ingengo y'imari, nk'uko nabivuze mu ntangiriro za kino kiganiro. Imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari ya 2017-2018 yabisura kugabanya ikibazo cy'imyenda cyane cyane y'amahanga. Ni ikibazo twibaza, ariko turi bugerageze kubaha igisubizo cyacyo. Aha nibutse yuko imbanziriza mushinga iherutse kumurikirwa inteko zombi zishinga amategeko. Turaza kuyigarukaho, turayiganiraho gatoya mu mpera za kino kiganiro, tureba mu by'ukuri imirongo migari, imiterere ku buryo imiterere ku buryo nyine ku buryo bugari bw'iyo ngengo y'imari, tureba niba yita ku icyo kibazo cy'imyenda koko. Turareba rero niba koko hari ubushake bwo kugira ngo imyenda igabanuke, nk'uko IMF ikigega cy'imari cy'isi gisa n'ikibisaba u Rwanda, nuko si gisa n'ikibisaba u Rwanda. Hashize imyaka myinshi twagiye tubivuga mu biganiro byinshi tukiri kuri Radio Itahuka, cyane cyane mu myaka ya 2013, 2014, 2015 na 2016 yewe. Ndetse nawe dutangiye ino radio yacu, Radio Ihuriro, naho twagiye tuganira kuri icyo kibazo cy'imyenda, tuvuga ko icyo kibazo giteye inkeke. Turaza yo kureba ukuntu Gatete yabavuga ngo ntibiteye inkeke, kandi biteye inkeke. Ikindi kintu yavuga ko biteye inkeke IMF, ikigega cy'isi kikaba kivuga ko byo biteye inkeke, babicungira hafi. Gatete afite izihe mbaraga zo gukomeza guhisha umutwe nka cya kinyoni? Cya kinyoni nyine bavuga ko iyo cyugarijwe gihisha umutwe mu mucanga, cyaba kitaruza bakikurikiye nyine kikibwira yuko cyabihisha. Reka rero turebe ukuntu nk'ikinyamakuru Umuseke nyine maze kuvuga mu nyandiko cyasohoye kuri tariki ya 15, uwo munyamakuru Venuste Kamanzi we yanditse avuga icyo kibazo cy'umwenda w'igihugu. noneho nkuko maze kwivuga turaza guheruka nyine tuvuga ku mwenda w'igihugu ufatirwa cyane cyane kuziba icyuho cy'ingengo y'imari. Si ibyo gusa, amafaranga yo hanze nayo afatwa cyane cyane kuziba icyo cy'umunzani w'ubuhahirane, ariko uno munsi ntabwo turuganiye cyane ku cyo cy'umunzani w'ubuhahirane, tuzabigarukaho. Bisobanuye yuko tuzanagaruka kuri iyo myenda mu by'ukuri ku buryo burambuye, kuko ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko tutahwemye kubivuga. Inyandiko rero yasohotse tariki ya 15 igasohorwa n'ikinyamakuru Umuseke, yanditswe n'umunyamakuru Veniste Kamanzi. Inyito yayo isubiyemo: imyenda y'u Rwanda igeze kuri 45% bya GDP. Ministre Gatete ati nta mpungenge biteye. Umutwe uragira uti IMF yagaragaje ko imyenda u Rwanda rufite iri kwiyongera cyane. IMF iti turakomeza gucungira hafi u Rwanda, ruti nta mpungenge. Nyuma y'icyumweru, ni ku nyandiko itangira rwose muri uwo mutwe wayo ikomeza, nyuma y'icyumweru itsinda ry'ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu International Monetary Fund IMF riri mu Rwanda kugenzura uko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe, raporo yaryo yagaragaje ko buhagaze neza ndetse inatanga inama z'ibikwiye kwitonderwa. Ahandagira ngo rwose mbe mvuze ko ubukungu budahagaze neza na busa, ariko nyine abo bantu muri IMF bari abadiplomate bagenewe ibyo bakora barabizi, ariko iyo bataragukuraho amaboko barakomeza bakanakubeshya ko bigenda neza, kuko n'amafaranga baba baratanze nabo bakeneye kumva ko nyine ngo yatangiye ukuri, cyane cyane ko u Rwanda mu kinyuma gikomeye cyane fatanyije n'izo za IMF na za banki z'isi ari igihugu nyine mu by'ukuri ngo cy'intangarugero. Nibutse ariko ko n'u Rwanda rwa Habyarimana rwari intangarugero kugeza igihe ku munota wa nyuma nyine bavuze bati nturi intangarugero. Ibi bigo rero uko imyaka ishira ntabwo bihinduka, yakomeza bikavuga ko u Rwanda ari rumeze neza ari intangarugero kugeza igihe bidugeye. Niko byari bimeze ku bwa Habyarimana. Mbyibutse dukomeze ino nyandiko: ubukungu ntibumeze neza na gatoya, ntabwo uhagaze neza na busa, ndetse uragenda busubira inyuma nk'uko tudahwema kubivuga. Iyi nyandiko irerekana igishushanyo mbonera, sinzi impamvu bakise gutya, irerekana mu by'ukuri insanganyamatsiko cyangwa se umuntu yabyita tablo, yerekana nyine uko imyenda yarifashe kuva mu mwaka 2009. Umwenda mbumbe w'igihugu ni ukuvuga umwenda w'igihugu kibereyemo amahanga n'umwenda w'imbere mu gihugu, ibyo byose nyine bikaba nk'uko IMF bigaragaza ngo bigeze kuri 45%. Ariko rero reka mbere kugira ngo nakomeze mvuge ko iyo 45% atari ukuri, kuko ariko reka gato tubanze tubone ko n'uyu munyamakuru yavuze ati BNL yaratubeshya. Reka nkomeze inyandiko yakomeza igira iti: iyi raporo yagaragaje ko imyenda y'u Rwanda ikomeje kuzamuka, nubwo banki nkuru y'igihugu BNL mbere yari yavuze ko itarenze 35%. Uyu munsi IMF yagaragaje ko mu mwaka ushize wa 2016 imyenda y'u Rwanda yari igeze hafi kuri 45% by'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP. Yakandika ati biteganyijwe ko muri uyu mwaka wa 2017 GDP y'u Rwanda izagera kuri miliyari 8 na miliyoni 918 z'amadolari y'Amerika. Ngo niko biteganyijwe muri uyu mwaka 2017, ngo ko GDP y'u Rwanda nyine izaba ingana, murumva ko izaba ngo ujya gukabakaba miliyari 9. Aha rero umunyamakuru aravuga ati ntabivuga gutyo, ariko twe nta kituza kubivuga, ati BNL yarabeshye, iravuga ngo 35%. Ati none IMF itubwiye ko ari 45%. Aha rero rwose reka mbabwiye ko na IMF ibeshya, ntabwo umwenda w'igihugu ari 45%, kuko kugira ngo ube 45%, ni ukuvuga yuko uba wemera umusaruro mbumbe w'igihugu, umusaruro uba waragiye mu by'ukuri bawubyimbabyimbisha, bawutura bitewe na cya gipimo cy'umuvuduko w'ubukungu bahora babeshya kuri buri gihe. Ntange nk'urugero nk'igihe bavuga ngo igipimo cy'umuvuduko w'ubukungu mu mwaka 2008 ngo cyari 12 birengaho gatoya ku ijana, icyo gihe nk'abantu bankurikira ku mbuga za internet babonye ukuntu nerekanye yuko bitashobokaga batari barengeje 2-3% ku ijana, iryo 12 nta shingiro ryari rifite. intore nyinshi cyo gihe zarantutse, ariko narabyerekanye ndetse na institution yitwa y'umugabo witwa Mo Ibrahim nayo irabyerekana. Ariko nibutse yuko ejo bundi umuntu icyo gihe wari n'umujyanama wa Kagame nawe yaje arabyemeza, hashize imyaka nyine ibyo twarabivuze, nawe yaje arabyemeza ati ibi bintu biri mu byo twapfuye na Kagame. Yarabeshye ngo ubukungu bwazamutseho 12% muri 2008. Njye nkamubwira nti kikiranyagisha, ntiyanyumva neza, niko David Himbara wari umujyanama we yabivuze. Urumva ko ibyo byose binahuze. Niba rero uwo musaruro w'igihugu uhora bawuzamura kubera umuvuduko w'ubukungu bahimbye, birasobanura yuko kuvuga ngo bigiye kwegera noneho 9 billion ari ikinyuma cyuzuye. Nakunze kubabwira mu biganiro twagiye tugira ari kuri radiyo twahoranye yacu nayo twakoze yitwa Itahuka, ari no kuri radiyo umwaka ugiye gushira, yuko mu by'ukuri urebye neza ugereranije, wenda umusoro mbumbe w'igihugu uri muri za miliyoni za miliyari 6 z'amadolari y'u Rwanda. Ubu ngubu niko umuntu yabivuga, navuga ko ari 5 zirenga zishyira 6, wenda tuvuge ku 6 zirenga, ariko kuvuga ngo biri muri miliyari 8 zikaba zizasingira ngo miliyari 9, birasubira no kuba wemeye wa muvuduko w'ubukungu mu by'ukuri ubeshya. Keretse niba berekanye ko ari aho bahinduye metode zo kubara umusaruro mbumbe, niyo metode yari zimwe, nta kandi ni zimwe kuko ntibigeze bavuga ko bazihinduye. Dukomeje guhagarara ku byo twavuze yuko iriya mivuduko ari imivuduko mihimbano. Akenshi hari n'igihe umusaruro mbumbe mu by'ukuri umuvuduko wawo uri munsi ya 0, ariko ugasanga ngo ni 6/7. Ahubwo igituma muri iki gihe batagitumbageza cyane batakina bikinisha nuko nabyo bigira ingaruka, batangiye kuzibona nk'aho mu byibuke hashize imyaka 2 hari mu kwezi kwa 2 kwa mbere, hashize imyaka 2 irenze gato, umuyobozi w'ikigega cy'imari cy'isi Christine Lagarde igihe yaherutse iki Kigali yarabwiye ati rero ati mukwiye kwigira, mukwiye gutungwa haba mu mafaranga mukeneye mu bikorwa by'iterambere cyangwa mu bikorwa by'imari isanzwe, mukwiye gukomeza kwigira kuko imfashanyo zizagabanuka kandi inguzanyo si nziza cyane kuko mumaze kugira byinshi. Yari yabwiye Christine Lagarde, Madame Christine Lagarde yari i Kigali rwose abankubacyuriye, ndetse arababwiye ati murekane ukarere, ati muri inyuma mu kwinjiza amafaranga mu isanduku ya Leta, amafaranga y'imisoro, ati mufite 16% gusa by'umusaruro mbumbe, mu gihe muri aka karere bari muri 25%. Icyo rero cyasaga nk'igitutsi cyane cyane ku muntu uzi neza yuko Kagame na Leta y'agatsiko bari barashyize ibintu byinshi mu byerekeye kwerekana yuko ngo u Rwanda ari intangarugero muri governance ziza, muri good governance, ngo ari intangarugero. Ndetse kiriya kigo Rwanda Revenue Authority bakavuga ko nyine kubera n'ikoranabuhanga biya bya IBM electronic bill machine nyine ngo biya bintu byose byerekana ko u Rwanda nyine ruri mu rwego hari rw'ibihugu byateye imbere. Gusa rero twagiye twerekana yuko izo mashini atari zo zabyara umusaruro, ahubwo zizagenda zimenesha abacuruzi bamwe na bamwe, kandi ibyo bibazo mwagiye mubibona aho, ndetse n'ibihano bageze aho ngaho bakavuga bati turahana abantu mu by'ukuri bapfuye bari hasi batakibashe gusora, nabo bakaba ariho bagerageza kureba ukuntu badohora n'ukuntu bagabanya ubukana bw'ibihano. Ikibazo rero ni ikibazo cy'ubukungu cyane utazamutse mu by'ukuri, cyane cyane ku bwihariwe n'agatsiko kangana urwara, kandi ako gatsiko kakaba kadahaga katashirira ari kakaba gahora kabwigwizaho, bityo imisoro ikagenda igora abaturage barabakenesheje. Iyo abaturage bakennye ntibagura, ubucuruzi ntibugenda neza, busiganwa n'ako gatsiko k'abantu bakeya bagacuruza nyine ku bantu tuvuge bafite amafaranga nayo menshi, ikindi cyo batareka kugura bakeya nk'abanyamahanga cyangwa se n'abantu mu gatsiko bahembwa imishahara itubutse bake. Nibyo bigaragara nabyo mubona no mu mazu, ubona nyine ubushobozi hirya no hino bwagiye bugabanuka cyane. Biba bijyana rero n'amafaranga yinjira mu isanduku ya Leta mu gihe abantu badakora consommation, ntabwo amafaranga yinjira mu isanduku ya leta aba ahagije kwa kwigira nyine kuba ntako ya 16% ndi bugaruke mu kanya nyine iyo nyuro ya Madame Christine Lagarde ifite icyo sobanuro cyane kuko iyo amafaranga yinjira menshi cyane akinjira mu isanduku ya leta ntabwo icyo gihe igihugu gikeneye gufata iyo myenda cyangwa ngo gikeneye imfashanyo nkuko bimeze mu Rwanda nkuko bidasiba kugenda kabone nubwo tuza kubona mu kanya yuko bavuze ibintu mu magambo mu by'ukuri atumvikana neza abanyamakuru nabo rwose bakora ikintu umuntu yakwita gutubira nk'ayo ryo mu makarita wandika ibintu bidasobanutse ndaza gutanga iki urugero rw'ikinyamakuru umuryango mu kanya ikibazo rero cy'umwenda nibutse yuko umwenda uba ugamije ahanini kuziba icyo cy'ingengo y'imari wenda batacyumva neza ndi bukibutse mu kanya nitugera ku mbanziriza mushinga y'ingengo y'imari ya 2017-2018 ikindi cyo tuzakomeza kuvuga kuri uwo mushinga nyine w'ingengo y'imari nibutse izatangira tariki ya mbere z'ukwa karindwi ni ukuvuga mu kwezi kumwe gusa kuri imbere niho iyo ngengo y'imari izatangira nongeye nibutse kandi ko ishize yari hafi miliyari ebyiri ni ukuvuga miliyari 1,900,000,000 n'ibindi kuyishyira mu bikorwa byanabyo byagaragaje imyifatire ubukungu imeze nabi twabonye ko ari ibikorwa by'iterambere n'amafaranga nyine asanzwe y'ingengo y'imari yari amaze gusohoka yari hose hamwe 46% ibyari byateye impungenge abadepite n'abasenateri kuvuga rero ngo ubwo bukungu bumeze nabi mu gihe n'ingengo y'imari y'ubushize itabashe gushyirwa mu bikorwa ku rwego by'uzigwa 50% twabibonye ejo bundi mu biganiro twabagejeho nta kuntu havuga ngo ubukungu bumeze nabi cyane ndetse kandi biranigaragaza kuko guhemba abakozi ni ikintu kisigaye kigoranye ibintu byose leta ikora uretse ibyo kujyana mu ngendo za Kagame ngira ngo buri wese arabona ko ibyinshi bisa n'ibyahagaze tugarukire kuri ya 45%. Ese koko umwenda ni 45%? Ni oya kubera yuko bawubariye ku ngengo y'imari itumbatumbye itumbijwe n'uko bagiye bahimba umuvuduko w'ubukungu imyaka n'imyaka kuva muri za 2005 bityo rero ubaze 45% ry'ingengo y'imari nako mumbabare ry'umusarumbumbe mu by'ukuri babeshya ko bafite bitanga umwenda mbumbe wa hafi miliyari enye twagiye tunabivuga kurenze miliyari enye ubona zirenze kandi koko mu by'ukuri umwenda wo ntibashobora kuwubeshyaho uba ugaragara uwo wabeshyaho ni w'imbere cyane w'imbere kuko berekana mukeya mu gihe ari munini buri wese azi ukuntu abanyarwanda benshi harimo n'aboro bakora muri biriya bya viyu bamburwa ku mugaragaro hari abarimu badahembwa n'abandi benshi cyane bityo rero umwenda w'imbere mu gihugu mu by'ukuri ni munini kurusha uko bawerekana uw'inyuma mu gihugu wo biragoye kubisha kuko abawutanga n'ibyo bihugu nyine nako n'ibyo bigo mpuzamahanga biba bigenzura kandi biba bifite imibare y'ukuri kuvuga rero ngo ni 45% ubwabyo ni ukuvuga ko baba babariyemo n'umwenda w'imbere mu gihugu baba bahishe mu by'ukuri ikindi cyo bikabarirwa ku musarumbumbe batubuye bamaze imyaka batura bityo rero uwushyize umwanya ukawushyira nko kuri miliyari 6 zirenga wenda wabona ko uwo mwenda mu by'ukuri wabukabakaba 60% w'umwenda nako bimeze twakunze kuvuga yuko hambere ahangaha twavuga kurenze 50% cyane rwose ubu rero kuko bafatiyeho n'undi rwose ni umuntu avuze 60 cyangwa inarenze ntabwo yaba akabije umunyamakuru rero yavuze ati rwose Ati iyi raporo yagaragaje ko imyenda y'u Rwanda ikomeje kuzamuka nubwo Banki Nkuru y'Igihugu BNR mbere yari yaravuze ko itarenze 35%. Uyu munsi IMF yagaragaje ko mu mwaka ushize wa 2016 imyenda y'u Rwanda yari igeze hafi kuri 45%. Hari igishushanyo nyine nako ni tableau, ni tableau babyise igishushanyo mbonerahamwe si ko umuntu yabyita, nekeza ko ari imbonerahamwe. Iyo mbonerahamwe irerekana ibyo ngibyo ya 45%, ko nkurikije nyine ibyo ndi mbabwire yuko umusaruro mbumbe mu by'ukuri uri munsi yuko bawuvuga, birenze 60%, umuntu agiranyije. IMF ni kuri iyo nyandiko ikomeza ivuga ngo yagaragaje ko kuva muri 2010 inguzanyo Leta y'u Rwanda yafataga imbere mu gihugu zagiye zigabanuka. Inguzanyo Leta y'u Rwanda yafataga imbere mu gihugu zagiye zigabanuka zikava kuri 15% bya GDP y'igihugu muri 2016 ngo zari zimaze kujya munsi ho gato. Aha rero nagira ngo rwose nibutse yuko hari iradiyo numvise bavuga ngo gufata umwenda imbere y'igihugu imbere mu gihugu ni ishyano, ntabwo ari ishyano, ni ibintu bisanzwe kugira ngo nyine bazibe icyo cyo cy'ingengo y'imari, ni ibintu bisanzwe, ni nabyo IMF icyo kigega cy'imari mu by'ukuri gisaba u Rwanda kuva kera giti mufate imyenda imbere mu gihugu. Mu yandi magambo bijyana n'icyo bita domestic savings mu cyongereza, epargne domestique, ni ukuvuga ukwizigama muri Kigali bagita ngo kwizigama, no kuba ukwizigamira kw'abaturage muri rusange, nibyo bita epargne domestique cyangwa domestic savings. Bisobanura yuko abaturage baba bamerewe neza noneho amafaranga bakeneye kwikenuza no kugura ibintu nyine bisanzwe bakaboneka no gushyira ku mpande. Ayo mafaranga yo gushyira ku mpande ajya mu bintu byinshi cyane cyane bamwe bakayabitsa mu makonti, aho hari umuco wo kubitsa ku makonti bakayabitsa. Ayo mafaranga rero y'ukwizigama kw'abaturage niyo kenshi usanga igihugu cyifashisha iyo gikeneye kuziba icyuho kikaguza muri ayo mafaranga menshi aho ari cyangwa se n'amabanki ubwayo akayakoresha mu gutanga inguzanyo, bityo rero ibintu bikoroha. Gusa rero ya epargne domestique mu Rwanda kuko kiriya gihugu ya Leta gatsiko akenesha abaturage ni nkeya cyane, iri mu rwego rwo hasi aho nyarukira ari nka 15%, ntawe bihuriye n'intego bari bahaye muri vision ya 2020. Bityo rero kubura kwa ayo mafaranga bikaba bituma ari na mpamvu inguzanyo zihenda, bikabutuma kenshi ari nabyo impamvu kimwe mu mpamvu zituma ayo mafaranga nyine abahenze, bityo n'inguzanyo mu Rwanda zigahora zihenze, bityo no gukora ubucuruzi no gukora ibikorwa by'iterambere bikaba bigoranye biturutse cyane cyane mu mafaranga y'imbere mu gihugu. Gusa rero gufata amafaranga hanze ukaba ariho wiringira, ntabwo yabihuriye na kwa kwigira Kagame ajya avuga. Ikindi cyo nk'uko mwabibonye ayo mafaranga afatwa hanze mu kuziba icyo cyuho cy'ingengo y'imari ndetse n'icyuho cy'umunzani w'ubuhahirane, agusha ifaranga, yagusha igifaranga noneho kwishyura bikagorana. Ejo bundi twarebye ukuntu Bralirwa, ikigo gikomeye ubundi kitajegajega gikomeye cyane, cyari gifite ingorane cyatewe n'amafaranga cyafashe muri banki y'isi, miliyoni zigera kuri 41 mu bihumbi 2012. Amafaranga yari agenewe nyine kuzamura ibikorwa remezo kugira ngo umusaruro nyine wiyongere, kugira ngo production yiyongere. Gusa nayo iza guhura n'ingorane zipiganwa mu bihugu duturanye n'u Burundi butagishaka ibintu byacu ndetse na Congo, bityo rero urumva ko iryo shoramari ryabaye Bralirwa yayibangamiye nk'uko twabibonye, inyungu yayo yarayoyotse. Kandi Bralirwa nyine ikennye ni ikibazo gikomeye, byerekana ko n'igihugu gikennye. Ikindi cyo iba nyine itari gutanga amafaranga menshi isora mu sanduku ya Leta. Ibyo twabibonye rero Bralirwa ivuga iti turemerewe cyane n'uno mwenda wa 41 million, ndumva yari yamaze kuzishyura baravuga ngo hasigaye 36 niba nibuka neza mu kiganiro nabivuze, ndumva niba nibuka neza za 36 zisigaye ariko izi miliyoni 36 z'amadolari zisigaye ni umutwaro ukomeye kuri twe uratuma tutunguka uratuma tudahumeka kuva cyane cyane ifaranga ry'u Rwanda ryagwa twaguze ayo madolari nyine ayo madolari bayatugurije ifaranga ry'u Rwanda rigifite imbaraga ati none ryaraguye kugira ngo tugure amadolari yo kwishyura biratuvuna cyane bituma inyungu zacu zigwa bituma tugira ingorane ati tugiye gukora uko dushoboye kose twikize uyu mwenda usigaye wa miliyoni 36 niba nibuka neza muri uyu mwaka ndetse niko bavugaga mu gihe rero iyo Bralirwa ikomeye cyane groupe Heineken ikomeye cyane ku isi yemerewe n'umwenda wa miliyoni 36 usigaye kwishyura ukavuga uti rwose mana tugomba kuwikiza muri uno mwaka wa 2017 urumva ko u Rwanda rufite miliyari enye z'umwenda kandi harimo nyine imyenda yageze igihe yo kwishyurwa harimo ya miliyoni magana za miliyoni 400 rwishyura kuva mu mwaka wa 2014 murumva n'izindi n'indi myenda yageze igihe murumva ku Rwanda rw'uruwemerewe ikomeye ibitageze aho bihuriye na biriya bigatete yavuze ngo nta mpungenge kuko iyo ubirebye ibi bibazo kuri umutima na Bralirwa bikaba bitawukura Claver Gatete ministre wa finance ariko aranabeshya kuko utakoka umutima byaba nka munyarwanda wavuze ati hari hasinze ibintu byari byabaye wanza intambara yari yabaye avuga ati utarakutse umutima nuko atawugiraga niba rero Gatete Claver adakoka umutima byo nuko atawugira rwose niko umuntu yabivuga bikuye umutima ikindi cyo nuko rwose nibutse hagiye habaho impungenge abadepite bagiye berekana nakwibutsa inyandiko zo hambere aha ngaha zitaramara igihe kinini cyane nta n'imyaka ibiri irashira bavuga ngo Minecofin yahumurije abanyarwanda batewe impungenge n'imyenda igihugu gifite izi n'inyandiko zitamaze igihe kinini umuntu yagarukaho ikindi cyo hari indi nyandiko nayo yavuba aha ngaha rwose u Rwanda rurasabwa kongera ibyoherezwa mu mahanga kugira ngo rubashe guhangana n'ikibazo cy'imyenda rufitiye amahanga nyine rubashe kwishyura rusaba kongera ibyoherezwa mu mahanga ibyananiranye mu by'ukuri cyane cyane ko n'ibyahorezwaga igiciro cyaguye hari izindi nyandiko twagiye tubona nko mu kinyamakuru ubukungu kikiriho icyo kinyamakuru rwose cyarazimye kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize wa 2016 cyari ikinyamakuru cyiza cyane cyakunda kwibanda ku by'ubukungu nyine nk'uko cyitwa mu nyandiko cyasize aho hari aho cyabaje kitese u Rwanda ruzabasha kwishyura imyenda rukomeje gufata izo mpungengero zimaze igihe rwose zimaze imyaka irenga ibiri ari abadepite bayifite ari n'ibyo binyamakuru cyane cyane nk'icyo kinyamakuru ubukungu nyine cyazimye bibaza bati ibi bintu bizadutera ibibazo ndetse hari n'izindi nyandiko twagiye tubona banavuga akarere kose bakavuga ko u Rwanda muri ino myaka ya nyuma rwafashe imyenda kurusha ibindi bihugu muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara u Rwanda na Ethiopia cyane cyane mu bikorwa biriya cyane cyane ndaho ndavuga ku Rwanda ibikorwa by'ikuzo umuntu yakwita ko ari by'ikuzo ibyo nzagarukaho ibyo bikorwa bibiri bakunze kuvuga ndetse n'iyo IMF irabivuga ni ibikorwa bya Kigali Convention Center ngira ngo buri wese nk'uko ntawemye kubivuga yewe kinatangira umushinga kinatangira ubu noneho buri wese arabona yuko ari ya nzovu ya nyamweru ari elephant blanc white elephant abantu benshi barayibona ibyo nabivuze rwose itaranatangira kubakwa bagivuga uwo mushinga nyine bavuga nti dore umushinga wa kabutindi uzateza abanyarwanda ibyago kimwe n'iya kompanyi nyarwanda nayo ni elephant blanc white elephant nagiye ngigereranya na El Zaire kwa Mobutu barokotse kiya kibuga cya Gahanga nacyo nakitaga Elephant Blanc inzovu ya nyamweru White Elephant cya kibuga cya Gahanga muzi ko bashushuka bakanyije abaturage bakabamenesha bagatanga n'amafaranga amwe n'amwe yo kunyine kuri bamwe yo kuba yo kubimura ariko icyo kibuga kikaba kitarabayeho mu gihe cyagomba gukinirwaho gukinirwaho n'amakipe ari y'ibihugu by'abakinnyi bakina imbere mu bihugu muzi ko shani yabaye mu kwezi kwa mbere hashize umwaka iyo shani yarabaye ariko icyo kibuga cyagomba gukinirwaho ikibuga ngo cy'akataraboneka Imana yakinze akaboko nako babuze inguzanyo mu by'ukuri aha turaza no kureba nabaje mu KNS ni ikigega cy'isi IMF iyo kivuga ngo kirabicungira hafi gifite ubuhe bubasha bwo kubicungira hafi muri ubwo bubasha harimo kubuza u Rwanda gufata inguzanyo kubera yuko gishobora gutambamira u Rwanda ahantu hose kigira ugiye gufata inguzanyo ikaba ari niyo mpamvu mu by'ukuri barugaruye mu murongo uzi ko mu mwaka wa 2010 leta y'agatsiko yari yariyamiriye cyane rwose biranavugwa mu mahanga ngo u Rwanda ngo rwanze ngo rwanze ngo inguzanyo ya kiriya kigega mpuzamahanga ngo IMF ngo rurasaba gusa icyo kigega kujya kirufasha mu rwego rwa tekinike kugira ngo nyine rujye kuguza mu masoko nyine kuko rwari ngo rwiyumva nyine ko rwazamutse mu kungu barabanje nyine bihura leta y'agatsiko irabanza iragenda irisaranga iragenda ifata niyo myenda ya Eurobond ya miliyoni 400 n'indi ariko nyuma yaho nyine babereka bati dore ko ibintu bimeze rero nimugaruke mwabonye ko ejo bundi bagarutse bagasaba cya kindi nitwe n'isi kizazane bakakibaha muri tranche enye ubwo nzabigarukaho kuko muri kino kiganiro nagiteganyije isaha imwe ntabwo byose nabivuga ngo mbirangize nateganyije ko tukiganirira isaha imwe gusa nzakigarukaho muribuka ko bayabahaye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize ndetse ntekeza ko tranche ya nyuma cyangwa ebyiri za nyuma za miliyoni 20 na miliyoni 25 batarazibona byose hamwe byazari miliyoni 240 tuzabigarukaho kuko icyo kibazo cy'umwenda tugomba kuzakomeza kukivuga nyine uko ino ngengo y'imari izatangira iriwe naganirwaho na Minisitiri Gatete nyine yerekanye mu by'ukuri gahunda uko iteye aho tuzanamubaze tutese amafaranga mu ngengo y'imari uteganya mu kwishyura imyenda ni ukuvuga icyo bita serivisi de la dette angana iki kuko ni naho nyine bigaragarira ku bukungu uba utifashe neza dukomeze gato iyo nyandiko y'ikinyamakuru Umuseke kirakomeza kigira kiti ni mu gihe inguzanyo zifatwa mu mahanga zo zazamutse cyane kuko kuva muri 2010 zavuye hafi kuri 17% bya GDP y'u Rwanda mu mwaka wa 2016 zikaba zararenze 35% ayo ni umubare wa BNR ariko nk'uko tumaze kubibona nk'uko nyine bavuze bati BNR yatubeshye ivuga 35% mu gihe noneho IMF yavuze ko ari 45%. Mu gihe inguzanyo zifatwa imbere mu gihugu zahagabanutse nk'uko IMF bivuga kandi bikaba birenze mu mpanuro yari yatanze iravuga iti rwose turakomeye izi imbere zaragabanutse izi nyuma ahubwo murakomeza kuyifata imyenda y'inyuma mu gihugu y'imyenda mubereyemo amahanga ni ikibazo rero gikomeye cyane nacyo kigira uruhare mu gutesha ifaranga ry'u Rwanda agaciro kuko ayo mafaranga nyine afatwa hanze kwishyura biragorana bigatuma nyine na leta y'agatsiko izamura imisoro kugira ngo ubone amafaranga y'amanyarwanda yo kubasha kugura amafaranga yo kujya kwishyura tuzagenda tubigarukaho byose aho icyo nashatse gutindaho cyane no kumvikanisha isano y'umwenda waba ufatwa imbere mu gihugu cyane ufatwa mu mahanga isano yawo n'ingengo y'imari y'igihugu uyoboye iryo tsinda rya IMF Laure Redfern yavuze ko ngo yabwiye Umuseke ko izamuka ikabije ry'inguzanyo public debt rishobora guterwa no gutakaza agaciro k'ifaranga ibyo bimaze kwivuga cyangwa ibindi bibazo nibyo gusa kandi zanabigarukaho ngo gusa ngo ku ruhande rw'u Rwanda hakozwe ishoramari rinini mu kubaka Kigali Convention Center no kongera ubushobozi kompanyi ya Rwanda kugira ngo rubashe kugera ku ntego yarwo yo kubaka ubukerarugendo business tourism hub ayo ni amagambo gusa ngira ngo ibyo bigega ni ibigome cyane nabyo mu by'ukuri kenshi ni ibigome nibyo byagushije ingoma ya Mobutu bimufasha gusa nyine muri biya bya Inga imishinga nyine nakunze kuvuga imishinga ya za White Elephant irimo iziya za Baraje Dinga n'indi myinshi cyane ibyo bigega byaramugurizaga biti rwose twishimiye yuko amafaranga tukuguriza amafaranga cyangwa dutuma amabanki hirya no hino akuguriza yashora muri ibi bikorwa byiza cyane bizateza imbere Zaire uko yateye imbere mwarayibonye u Rwanda rwa leta y'agatsiko narwo rwose ruri mu nzira singiye kutinda kuri ahangaha nyine ngo minisitiri w'imigambi ya leta Gatete yaravuze ngo ntibikabije cyane ngo uriya mwenda ntukabije cyane atanga mu bindi bihugu ngo bifite nyine hari nk'agira ati kuri iki kibazo cy'inguzanyo minisitiri w'imari n'igenamigambi Ambasaderi Kave Gatete ngo yavuze ko amadeni kugira ngo atere ibibazo agomba kuba ari hejuru ya 50% by'umusaruro mbumbe w'igihugu arabeshya rwose kuko si ibyo gusa cyane cyane umwenda w'amahanga unareba amafaranga nako amafaranga akomoka mu byo igihugu cyohereza mu mahanga ugereranyije n'ibyo dugitumiza ibyo ni ibintu bikomeye cyane kuko ntibinabarirwa gusa kuri GDP binabarirwa kuri kumunza nyine kuri ku bintu igihugu cyohereza mu mahanga kuko nibyo bikibashisha kwishyura umwenda w'amahanga iyo bitabaye ibyo ngibyo igihugu kigenda gifata imyenda yo kwishyura imyenda kandi bageze muri iyo cercle no muri icyo gihe bafataga iriya nguzanyo ku isoko ry'Uburayi iriya rya Eurobond icyo gihe harimo amafaranga bagujije bishyura inguzanyo uburere naho banageze mu by'ukuri kuvuga ngo ikibazo gusa ngo ugomba kuri hejuru ya 50% icyambere cyo bari hejuru yabyo nk'uko nabivuze mu kanya bari hejuru ya 50% kandi si ibyo gusa afite ikibazo cy'umunzani w'ubuhahirane nzabigarukaho ndabona rero nateganyije isaha imwe gusa ndabona iho igenda ka ndebe niba nashubije ibibazo byose twatangiye twibaza hari nkaho twibaje tutese tuti reka ndebe ko nabishubije ese koko imyenda y'u Rwanda ni 45% by'umusaruro mbumbe w'igihugu cyangwa birenze uwo mubare ikisubizo ni yego birakabakaba 60% niba bitanarenzeho mu by'ukuri 60% si nkabije bishobora kuba byatumbagiye binarenze aho ngaho ikindi kibazo twatangiye twibaza ni gute iyo myenda itatera impungenge leta y'agatsiko hari aho nyine rwose hari aho ministre hano sinahageze hari aho ya ndaza kuri adi tuba tuvuga ku ngengo y'imari vuba vuba wenda 10 minutes ya nyuma igiye kuza hari aho rwose ministre nyine avuga ubwo ubukungu bugenda neza kandi ntibugenda neza na gatoya tugaruke kuri icyo kibazo ni gute imyenda idatera impungenge leta y'agatsiko umuntu arabyibaza twabonye yuko n'abadepite n'abandi na IMF zifite impungenge kuvuga rero minisitiri Gatete ngo nta mpungenge zihari ngo n'ahandi ngo hari imyenda ntawe bihuriye kuko ntabwo ubukungu iyo avuga Japan ahubwo Japan yo birarenze cyane birenze urugero ariko rero imitere y'umwenda iba ifite cyane cyane ufitiye abanyagihugu imbere ikindi cy'ubukungu si bumwe ubukungu bw'Uyapan n'ubukungu bw'u Rwanda ntawe bihuriye kuba ikigega cy'imari cy'isi ni cyo kibazo kinini twatangiye twibaza ikigega cy'imari cy'isi FMIMF kitabibona kimwe na leta y'agatsiko bifite izihe ingaruka ya mbere naba mbivuze nuko nako nanabivuze nuko nyine rukumira u Rwanda mukorwa ufata imyenda aho rushatse hose ngira ngo muribuka mu mwaka wa 2014 Kagame ari Washington ukuntu yari yarashyikiye akavuga ngo nyuma nyine ruriya mwenda wa $400,000,000 ngo tujye gufatana n'uwa miliyari imwe ngo mu mwaka utaha ubwo yabivugaga hari mu kwa munani mu mwaka wa 2014 avuga mu mwaka utaha no ku mwaka wa 2015 ngo bazafajya ku isoko nyine rya Eurobond bafate miliyari mushobora kubibona mu nyandiko nyinshi ndaza kuzibarangira wenda cyangwa nzaba nzibarangira ngira ngo buri wese azi ko aho gufata iyo miliyari ahubwo IMF yamubwiye ngo nufate ikizazane n'icyo ushoboye nacyo kandi uzakishyure vuba vuba cyane nzabigarukaho icyo kizazane kiri mu bice bine tuzabigarukaho kuko turi mu mwaka nyine turi mu gihe cy'ingengo y'imari by'umwenda tuzabigarukaho aha rero murumva yuko IMF ifite imbaraga nyinshi ubushobozi bwinshi cyane kuri ibyo bihugu ndetse nzanatanga n'izindi ngero z'ibihugu bikomeye byagiye ikuraho na za leta muribuka Ubutaliyani muribuka za Espagne muribuka za Portugal leta zagiye zihirikwa n'ibyo bigega kubera nyine ikibazo cy'imyenda ngira ngo muracyabyibuka niba harimo abatabyibuka nzongera mbyibutse imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari yabisura kugabanya ikibazo cy'imyenda cyane cyane imyenda y'amahanga reka tutereho akajisho gatoya muri kino gihe gitoya dusigaranye hari nk'inyandiko y'ikinyamakuru inyandiko y'ikinyamakuru umuryango natangiye mvuga nyine ko cyatuye ku byerekeye kuvuga uko ibintu byifashe kuri iyo ngengo y'imari yatangiye mivuga kiragira gute mu nyito yacyo inyandiko yasohotse ku itariki ya 28 z'ukwa kane 2017 kiragira inyito y'iyo nyandiko iragira iti 83% ku ijana by'ingengo y'imari ya 2017-2018 ni amafaranga y'imbere mu gihugu umunyamakuru rwose si impamya ko ari Gatete ndumva atageze aho ngaho Gatete yagize ntekereza ko ari umunyamakuru yibeshye ku buryo bukomeye cyane avuga nyine ati 43% by'ingengo y'imari ya 2017-2018 ni amafaranga y'imbere mu gihugu ntabwo ariko bimeze rero dusome inyandiko gatoya tumukosore umutwe wagiye uti ministre w'imari n'igenamigambi ambasaderi Kave Gatete mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu yamurikiye inteko ishinga amategeko imitwe yombi imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari igihe kiciriritse muri ingengo y'imari bigaragara ko umwaka utaha u Rwanda ruzakoresha 83% by'amafaranga azava imbere mu gihugu 83 sibyo rwose na gatoya inyandiko ikomeza igira iti Minisitiri Gatete yagaragaje ko mu mwaka utaha w'ingengo y'imari amafaranga akomoka imbere mu gihugu azagera kuri miliyari 375 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda ati inkunga y'amahanga zikaba miliyari 356 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda naho inguzanyo z'amahanga zikagera kuri miliyari 362 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda nyandiko yakomeza igira iti Minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi Gatete yanasobanuye ko ahazaturuka aya mafaranga atuma u Rwanda rurushaho kwigira mu ngengo y'imari reka twumve nyine quotation citation nyine y'imvugo ya Minisitiri Gatete aragira ati aya ni amafaranga cyane cyane ava mu misoro ariyongera umwaka ku wundi ariko noneho n'andi twita non tax revenues nazo ziriyongera ahangaha bigaragara yuko ubukungu bwacu bugenda buzamuka uko investment igenda ikorwa niko n'abantu batanga imisoro so bigatuma amafaranga ayo tuvana mu gihugu agenda yiyongera so byose ibyo bya investment na tax revenues byose bivuze mu cyongereza na so nuvuga rero nukorera nako iyo so nanjye mvuge nti Minisitiri Gatete so urabeshya cyane ubukungu ntibuzamuka ikindi cyo niyo misoro uvuga ko izamuka ntabwo uwarebye ko ibitazamutse mu by'ukuri kuko uyishyize mu madolari wabona ukuntu ibitazamutse kuko ayo mafaranga y'amanyarwanda yataye agaciro mukamufite imvune zo kwishyura amafaranga yo hanze nyine kuko amafaranga yataye agaciro kandi atasiba guta agaciro so rero ngo amafaranga muvana mu gihugu ngo agenda yongera ntabwo yongera na gatoya kuko ayo mafaranga yataye agaciro iyo uyashyize kuri icyo bita value constante wasanga amafaranga atiyongera na busa tiyonje na busa kandi n'ibyishimo wa mwana bihimbye bikanagaragazwa n'iya mishinga mutabasha gushyira mu bikorwa kubera ko nyine mu mwisumbukuruje nk'uko ingengo y'imari baravuga ngo yarenzeho ngo miliyari ijana na mirongo ine aha ndubundi hari ibibazo by'ubukungu nk'uko bimeze mu Rwanda nk'uko iyo hari reka dukurikire gato uko bavuga muri uwo mbanziriza mushinga nanone bavuga ngo ku birebana n'uburyo ingengo y'imari izakoreshwa minisitiri w'imari y'igenamigambi ambasaderi Claver Gatete yavuze ko harimo amafaranga agera kuri miliyari 1,122,000,000 na miliyoni 900,000 azakoreshwa mu ngengo y'imari isanzwe mu gihe agera kuri miliyari 774,000,000 azakoreshwa mu mishinga y'iterambere naho miliyari 159,000,000 na miliyoni 100,000,000 ngo akazakoreshwa mu bikorwa by'ishoramari rya leta harimo imishinga y'ingenzi yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera kwagura ibikorwa bya Rwanda Air n'ibindi ngiyo nyine za nzovu za nyamweru mu by'ukuri ntabwo ari imishinga ni imishinga ahubwo nyine izatera ingora izakomeza ingorane z'abanyarwanda nka ya Kigali Convention Center iyo ngengo y'imari rero iyo mbanziriza mushinga iravuga ko ingengo y'imari y'umwaka wa 2017-2018 ari miliyari 294,000,000 na miliyari 900,000,000 ni ukuvuga triyari ebyiri na miliyari 994,000,000 na miliyoni 900,000,000 noneho ngo hakaba yariyongereho miliyari 140,000,000 na miliyoni 700,000,000 ugereranije na miliyari 1,955,000,000 na miliyoni 200,000,000 yari mu ngengo y'imari ivuguruye 2016-2017 y'uyu mwaka w'ingengo y'imari nyine ushigaje ukwezi kumwe. Ibi byose rero mu by'ukuri ni amagambo mbisubiremo kuko ahantu hari ibibazo by'ubukungu ahubwo bagabanya ingengo y'imari ntabwo yongera nk'uko babeshya. Ikindi cy'umunyamakuru wavuze ngo 83% nk'uko nyine munyito uyu munyamakuru yitwa uyu munyamakuru izina rye sindiruzi hano hafi uyu munyamakuru mu kinyamakuru umuryango rwose wibeshye bikomeye akaba yavuze ko ingengo y'imari ngo iva imbere mu gihugu yiyongereho nako ngo izaba ari 83%. Reka nshake izina rye sindiruzi hano hafi ntabwo ari ngombwa ni umunyamakuru w'ikinyamakuru w'umuryango. Reka mbabwire rwose yuko itiyongeye na busa ntabwo yiyongeye na busa iyo ngengo y'imari yamaze kubabwira nyine mbumbe ni triyari ebyiri na miliyari 994,000,000 na miliyoni 900,000 ngo yiyongereho miliyari 140,000,000 na miliyoni 700,000 bisobanura yuko mu by'ukuri imbere mu gihugu nk'uko imbanziriza mushinga ibyerekana hazava amafaranga triyari imwe na miliyari 375,000,000 na miliyoni 400,000 ni ukuba 66% by'ingengo y'imari mbumbe iriya miliyari ya triyari ebyiri na miliyari 994,000,000 na miliyoni 900,000 66% niyo azava imbere mu gihugu nabyo barabibeshya birumvikana simbitinda aho nzagenda mbigarukaho niyo azava imbere mu gihugu ni ukuvuga agizwe n'imisoro triyari imwe irenzeho gato n'imyenda y'imbere mu gihugu biriya bya bondi mujya mubona nyine impapuro mpesha mwenda naho azava hanze y'igihugu uyateranyije biri no muri iyi nyandiko ni miliyari 719,000,000 n'igice ni ukuba 34% imbere mu gihugu imisoro n'imyenda y'imbere mu gihugu 66% inyuma mu gihugu miliyari 719,000,000 n'igice ni ukuba 64% agizwe n'inkunga y'amahanga miliyari 356,000,000 na miliyoni 700,000 ni ukuba 17% akaba agizwe n'inguzanyo y'amahanga nanone miliyari 362,000,000 na miliyoni 800,000 ni ukuba nanone 17% byose hamwe rero azava inyuma y'igihugu ni 34% mu gihe imbere mu gihugu imisoro n'imyenda y'imbere mu gihugu ari 66%, ntabwo ni ya 60% n'iriya 43%. Umunyamakuru w'ikinyamakuru umuryango yavuze rwose atumukosore, ntekereza ko atabikoze abishaka, ntekereza kandi ko atari Gatete wa waramubeshye kuko ndumva atarageza aho ngaho. Rero amatwi ikiganiro tukirangirije hano twabonye nyine ko umwenda w'igihugu ukomeye, niba Gatete avuga ngo ntukomeye azabibona kuko biriya bigo birabanza bikakugeza ku nyungu zabyo, ariko byagiye nyine cyo kukugusha nk'uko byagushije bamubuti n'abandi barabikora rwose. Nta kizabibuza rero niba Gatete akomeje kuvuga ngo nta mpungenge, aribeshya, arabeshya Abanyarwanda. Impungenge utafite udakutse umutima ni uko ngo u Rwanda bumeze nabi, bisobanura rwose ko uwo mutima aba atawufite. Nshuti rero mwarimu duteze amatwi, yasaha nari nabateganyirije irarangiye, nagira ngo mbasezereho na hejo mu kiganiro utuntu n'utundi. Ikindi cyo nimbishobora rwose muri kino kimwe tugiye gutangira tuzayongera tubagezeho ikindi kiganiro ku bukungu, turushaho kwerekana ibibazo by'igihugu n'imibereho nyine igoranye cyane y'Abanyarwanda. Ndabashimiye rero mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe, mbasezeyeho ijoro ryiza bakunzi baradihurira.